Amani ya champs na tisa ba iligoma nikiwa na
we mushizo utawaua
una kama chuki we chuki zao uko kwetu sisi furate lewa kinuna chana nao sito zidi kupepeta mcheli kama chuki we chuki zao uko kwetu sisi furate lewa kinuna chana nao sito zidi kupepeta mcheli Wona ili jambo lisichelewe sana minataka ni choma ubani vile vitu unavonipa wewe shasahau wa zamani wakiongea achana nao midomo ndo kazi yao wanataka ni move on kwako ili mradi niende kwao wewe usiogope ngoja tujirekodi tuonyeshe waone wewe usiogope ngoja tujirekodi tuonyeshe waone ili penzi linalindwa wote wenye chuki wafanye fujo waone polisi mgambo analinda stagori naye
analinda
shema badi wanalinda ili penzi letu wanalinda
bado nampenda bado nampenda
mimi naye bado nampenda
bado nampenda niishi naye bado nampenda
bado nampenda
mimi naye bado nampenda bado nampenda
Yani moja ikai, mbili ikai, wengine wanachukia wanapost kufulai baby linka Wejidai, ushafika kwangu jimwamba fayu, wanone au wafulai Umwaka wetu wakujidai, wanakesha kwa mganga ili tuwachane Wambie, imekula kwao, walopasu wanazima ya njia panda Wambie, imekula kwao, wengine wananitega na vaa moja kanka Wambie, imekula kwao, walio kutongoza, ulisano atakupata we Wambie, imekula kwao,
bado nampenda bado nampenda
mimi naye bado nampenda
bado nampenda
niishi naye bado nampenda
bado nampenda
mimi naye bado nampenda
bado nampenda
amani ya champs na tisa ba aidi goma nikiwa na mshizo utawaua anakubali sana mesha boy we anakubali sana DJ Yali babake na anakubali sana dula wegu wegu Anakubali sana timu nzima kimwaga fundi awe muje boy hey.